KATITU.
Katitu.
I feel like dancing. I feel like boozing. I feel like dancing. I feel like boozing. I feel like singing. I feel like music. I feel like singing. I feel like music. Njeri unieleze kama tutafunga ndoa staki benzi we chikarite jatare ile nande monogure utanjera kanane toko ikida niona we mura imu unipe busu nashukuru wazazi wako walio kusana kukulea Toto mzuri kama wewe, Esther Na muamba mama yako asikilize redio sasa Salamu na azipate nyingi mwanzo Aelewe wazazi wangu wanataka kumuona Apewe zawadi kubwa ya kukuza Aelewe wazazi wangu wanataka kumuona Apewe zawadi kubwa ya kukuza Toto mzuri Toto mzuri, mwenye heshima Toto mtulifu, auna madhambi Toto mtulifu, auna madhambi Karibu, karibu, kwetu nyumbani Karibu, karibu, kwetu nyumbani Kea, toto mzuri kama wewe, Esther Na muamba mama yako asikilize redio sasa Salamu na azipate nyingi mwanzo wangu wanataka kumuona apewe zawadi kubwa ya kukuzaa